namaphutha amacala left and right sebevuthiwe bezokhuzwa ubani amagenge nabantwana bekulala ewani amashoa kweyeka maestya bathanda ingane soyisolakusa yokhaluma mezalingane ilalile ekhaya omakhelwane nayashisa ikhadi abizososeka sibavale ngetshoa bevala umnomo umnomo kukutshwa utshwa hamba he hamba ha hamba he hamba ha hamba he hamba ha hamba he hamba ha
stylishkelo
hamba he hamba ha
ayisuka sayishukumisa mina nale yamsazwi sorry kanjani maratona show stylish bese maratona stylish namanje welele vele vele bathi sinqama wela bakahlangane sazombasela ngaso lesi phuphunyanje ayisuke mayisuke mangabe nizoyimela kahle kahle sinisele induku sinibase sinishake futhi sale kahle nishisele sikuphuthi isihlobo sikhuluze ama-jukebox ifake imali egqwalisane ijobhe ijobhe ufandakha sibophile ngebhiya siyasibopha mangiphethe ustylish nangapho maratona sifike ngomdansi wabolova siphethe sikabobhalene bata amaphoza tanga abolova ogulu mabalala thina siyafuka sofandimu phela thina singamaphutha namanje sinayisusa
ayisuke ucheri wabigonkels baluva inamba zuthanda kanjani yo ucheri wabigonkels baluva inamba zuthanda kanjani yo ngingena endaweni ngiphethe utifelo bathi umthatha bawukahle bafo bafikele ufuna mina noma ufuna lo umntana ushaye ngami ushangwa maradona walethi imithi nawe uyabona kaphela sisiphathilo nomaradona uzokudlala njengebhola hamba he hamba ha lawa zabilike marigana sasho lesigubhu khothi ngidlala hamba he hamba ha
Shuba shuba shuba, see what you mean, see what you mean, yeah.